machine, fari haura ama chino machine, kasam bakal na na khayal, na na khayali, tu chavi kal, zalpana wajmi, farsu ahwal, balam natawa, bawtawa bakal, balam natawa, bawtawa bakal.
Sakiba, early, hurry, 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 hur